ngicela silungqale phansi uthando lwethu
silungqale phansi
ngicela silungqale phansi uthando lwethu
silungqale phansi
ngicela silungqale phansi uthando lwethu
silungqale
phansi ngicela silungisa mabu
Izimpendulo zakho zincelela phansi.